Yo, let me dedicate this song to our lovers. Drama. What's up, man?
J Drama on the beat.
Nisha safiri mbali kwenda kutafuta mapenzi. Ila kote nilikopita nishafanyiwa kaushenzi. Kujifanya mwema kumbe ndo naonekana mwizi.
Ila kwako nimefika we ndo shida na mindo mzizi.
Mwanzo una baya mindo na kutambulisha. Ukikosa nyaya na pumuli nalipuka. Uko moto on fire. Penzi limeitika unanikosha we mwaya. Tarifa washa zipata watuache.
Na wewe milango inafunguka. Kukutana na wewe.